Blog Talk Radio.
Ningojezwa n'ingabo kwa ngango kongera kwagahindura kinyi biganiro nanjye mutubiza ko ntaganira n'ingari. Naho ye.
Nditahuka ijwi ry'abanyarwanda ivugira i Washington DC. Turabikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, turi kuwa kane, ni tariki ya 16 z'ukwezi kwa 9 umwaka ni 2021. Muri kumwe nanjye Serge Ndagizeye. Ubundi mutegurirwa ikiganiro cy'ubukene mu baturage mugezweho na Edouard Kabagema, ariko uyu munsi Edouard Kabagema ntabwo yabashije kuboneka. Ni muri urwo rwego rero turi bubane kuri uyu munsi. Turareba ikibazo cy'ubushomeri mu rubyiruko. Hari umukunzi uraditahuka udukurikira mu gihugu cy'u Rwanda wifuje yuko twaganira kuri iyi ngingo. Turaza kureba nanone ku zindi ngingo zihari. Hari muri iyo ngingo nawe turareba hamwe uko urubyiruko rwarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi, Leta irimo gukora amabarura kugira ngo irushakire imirimo. Twarabyandikiwe muri iyi minsi, n'ubu turabibona aho nyine hari amafishi akwirakwizwa hirya no hino mu gihugu, amafishi yo kuzuza nyine umwirondoro w'abarokotse Jenoside badafite akazi ngo barangije amashuri na za kaminuza, ku buryo rero muri gahunda Leta ari ukubashakira imirimo. Turazana no kureba abandi bakozi bari bafite imyanya barimo gusimbuzwa birukanwa imyanya igahabwa abandi bantu biri mu nyungu za FPR Inkotanyi. Hari amabaruwa arimo kwandikirwa Minisitiri w'Intebe, abaturage batabaza cyangwa abakozi batabaza, cyane cyane ibyo turabisanga muri sekiteri y'ibirebana n'ubuzima, aho abantu bavuga bati nta karengane turimo gukorerwa hirya no hino mu gihugu. Twakoraga mu mirimo, twa turi muri sekiteri y'ubuvuzi, none ubu turimo turirukanwa turasimbuzwa abandi bakozi, bati nyakuba Minisitiri w'Intebe rwose dukorera ubuvugizi kuko nta karengane. Ikiganiro cyacu kiraza kwibanda nyine ku birebana n'umurimo, ariko cyane cyane ku bushomeri mu rubyiruko. Turarebe n'aka karengane karimo gukorerwa abari muri sekiteri nyine y'ubuzima, abaforomo. Tuze no kureba abarokotse Jenoside bakorerwa nyine ibarura kugira ngo bahabwe imirimo. Iyi ni ingingo ngira ngo nshimire umukunzi wacu mu Rwanda widuteguriye, ngira ngo dutange tumuhe ikaze kuri Aditahuka. Niba mutwumva mukamwasura, tuteze amatwi ikiganiro cyacu uyu munsi.
Murakoze, turabashuhuje abakurikira radiyo Itahuka. Mugire amahoro y'Imana.
Nawe ugira amahoro y'Imana. Reka dutangire ingingo yacu. Insanganyamatsiko ni ikibazo cy'ubushomeri mu rubyiruko. Ikibazo cy'ubushomeri mu rubyiruko ukibona ute? Gihagaze gite? Gerageza uduhe ishusho ngari nk'uko waba ubikurikira cyangwa ubyibonera.
Mu magambo make nagira ngo se nk'usubira inyuma gatoya ku byo ishyaka riri ku butegetsi ndetse n'ubutegetsi muri rusange bwari bwasezeranije abanyarwanda ku byerekeranye n'icyerekezo 2020, aho Leta y'u Rwanda yavugaga yuko izava mu bihugu bikennye ahubwo ikazamura urwego rw'imibereho, bakababa ku rwego rw'igihugu rufite ubukungu buciriritse. Iyo Vision 2020 rero n'ubundi yari iteguwe kugira ngo itange umurongo uzagenderwaho kugira ngo ikibazo cy'ubushomeri kizashyirwe. Ntabwo rero ari Leta y'u Rwanda yakoze uyu mushinga yonyine ubwayo, ahubwo ni gahunda yavuye mu muryango w'abibumbye ibicishije mu muryango wayo w'iterambere yo bita UNDP. Hakaba rero hari gahunda yateguwe yari buzamare imyaka 4 igahera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na 14 ikaba yari burangiye mu mwaka wa 2018. Iyo ngiyo ONI mu gutegura uwo mushinga ikaba yaratanze bije ya miliyoni z'amafaranga y'Amanyamerika, ubwo nuvuga amadolari miliyoni 30 z'amadolari y'Amanyamerika. Icyari kigenderewe rero ni ugushakisha uburyo baha akazi urubyiruko ndetse n'abagore, bakabikora mu buryo bwo gutegura imishinga ijyanye no guteza imbere igihugu ndetse no kugabanya ubukene ndetse no kugera ku cyerekezo cy'2020. Intego rero kwari ukurema iyo mirimo igera ku mirimo ingana n'2,200 cyangwa se abumva ururimi rw'ikizungu job creation igeza ku 2,200. Ni ukuvuga ngo rero icyo gihe byari kuba kuva ku mirimo 100,000 bakongeraho ibindi 100,000 ikagera ku 2,200. Reka rero turebe mu buryo bw'imibare uko ikibazo giteye. Abaturage b'u Rwanda ubu ngubu bageze kuri miliyoni zirenga 12. Muri bo miliyoni 5.8 y'abakozi, ni ukuvuga ngo ni abari hagati y'imyaka 15 ndetse na 30. Muri abo ngabo rero miliyoni hafi 6, ni ukuvuga yuko 70% ni urubyiruko. Ndetse muri abo 70%, tubaye nk'abasobanura neza twavuga yuko urebye kuri piramide y'abantu y'ibihugu bikize no mu bihugu bikennye hari itandukaniro, aho bigaragara yuko urubyiruko ruba ari rwinshi ugereranije n'abantu bakuze bageze mu gihe cyo gukora. Ubwo ni ukuvuga ko rero kurusha 70% z'abo bantu 76 bakora, ngo 70% ni urubyiruko. Leta rero yari ifite intego ibifashijwemo na UN gushyiraho intego yo kuvuga ngo a life dignity for all, ni ukuvuga ngo imibereho myiza kuri buri wese, bishatse kuvuga yuko buri muturage wese utuye isi agomba kugira imibereho myiza. Noneho mu kugira ngo ugire imibereho myiza, twari dusobanura twavuga yuko ari uburyo abantu babasha gukora umurimo, uwo mu murimo ukabera isoko yo kugira imibereho myiza. Uwe nere yari ONI ifite intego yo kugira ngo irandure ubukene no kuvugurura imibereho myiza y'abaturage. Uyu munsi rero ugerageje kubisuzuma, iyo ntego ntabwo yigeze igerwaho. Nubwo ONI yakoze ibishoboka byose kugira ngo igerageze gukora ibishoboka byose kugira ngo izamure imibereho y'abaturage, ntabwo byagezeho. Uburyo rero byari biteganijwe muri gahunda ya Vision 2020, umuryango mpuzamahanga wa ONI ndetse na Leta y'u Rwanda bakoze gahunda yo kubaka ubumenyi building skills, cyangwa se bagakora imirimo cyangwa se job creation kumva indimi z'amahanga, bakazamura ubushobozi bw'inganda, bagakora gahunda yo kwihangira imirimo, bagateza imbere ubucuruzi bwaba ari ubucuruzi buciriritse ndetse n'ubucuruzi bwagutse. Ikindi noneho guhaza isoko ry'umurimo. Ikindi cyari cyagomba kwitabwaho ni ugusuzuma ndetse no kugenzura uburyo izo nshingano twavuze haruguru zagombaga kugerwaho. Izo rero ni inshingano iyi Leta yari yahawe na ONI kugira ngo igerageze kuzamura imibereho myiza y'abaturage ibicishije mu kuzamura isoko cyangwa se guhabwa cyangwa se kuremera abakozi abana b'Abanyarwanda bari hagati ya kirekigiro navuze hagati y'imyaka 15 na 35, bari hagati ya 70% plusa 70% z'abantu bari mu kigero cyo gukora. Iki gihe rero uko byari bimeze, abasore bari bafite uburyo bakora imirimo ibabeshejeho. Leta isa nkaho ibihagaritse, ndaza kubisobanura hagana hepfo. Gahunda rero ko yari iteguye Leta y'u Rwanda, hari uburyo yateguye bamaze kohereza ariya mafaranga ndetse na bije bashyizeho ikigega cyitwa BDF cyangwa se Business Development Fund, kikaba cyari ikigega cyashyizweho kugira ngo urubyiruko rubashe kujya kuhafata amafaranga, noneho leta ikababera umwishingizi. Abasore cyangwa se abantu bakiri batoya bakiga imishinga iciriritse, uwo mushinga bakawutegura neza bakawushyikiriza kiriya kigega, kikareba uwo mushinga uko wize, noneho bakabaha amafaranga bagakora. Nibyo koko iyi mishinga yarakoze n'ayo mabanki n'icyo kigega nacyo kirakora hirya no hino mu turere. Ibi bigega bya BDF byari bihari kandi byarafashije ku bantu babigejejeho imishinga. Noneho rero reka nsuzume umurimo waba uhagaze muri kino gihe. Ngo nuva bina twavuze urubyiruko rumaze guhabwa izo nshingano kugira ngo rwihangire imirimo, reka none dusuzume turebe. Leta y'u Rwanda ivuga yuko isoko ry'umurimo ryazamutseho furusa 9. Ubwo nuva yuko bavuga yuko u Rwanda ruri mu bantu bafite ubukungu bwihuse cyane ku mugabane wa Afurika. Ariko nubwo bimeze bityo, hari ibibazo byinshi bikigaragara. Nubwo bavuga yuko bafite ubushobozi bwo kuzamura ubukungu kuri urwo rugero, hari ibibazo bigihari. Turacyabona yuko mu gihugu cy'u Rwanda hariho ukuzamuka gukabije ku bushomeri, haba ku rubyiruko ndetse no mu bantu bakuze, kubera yuko imirimo imwe n'imwe gahunda ya leta yagiye izikuraho. Ndaza kubisobanura hagana hepfo. Ikindi kintu nanone cyagaragaye cyabangamiye kugira ngo kongererwa kuremerwa imirimo gikunde, ni ubwiyongere bukabije bw'abaturage, aho ubwiyongere buri hagati ya pulsa 3 na pulsa 3 n'ibice 5 mu kuzamuka kw'abaturage. Ibi nabyo biri mu byabangamiye ukuzamuka ko kuremera imirimo urubyiruko rukiri rutoye. Noneho reka turebe muri 12 million, hamaze kuvuga yuko abafite bageze mu kigero cyo gukora, ngo nuvuga ngo hagati y'imyaka 15 na 35, abo ngabo muri pulsa 78 bari munsi y'imyaka 35. Ubwo nuvuga yuko 40% ari bo bari munsi y'imyaka 14. Nuvuga yuko muri abo ngabo bari 33% ni abantu bari mu kazi. Kandi nagira ngo nibutse abadukurikiranye ari uko iyo myaka hagati y'imyaka 15 n'imyaka 35 abenshi muri icyo kigero ubundi ni abantu batagombye gukora, ahubwo ni abantu bagombye kuba bari ku ntebe y'ishuri barimo bazamura ubumenyi kugira ngo babashe kugira babashe kuzagira ubushobozi bwo gukora kubera yuko barabyize mu ishuri. Noneho rero urebye n'ubwo bimeze bityo bavuga yuko bagomba kubaremera imirimo, twagira ngo tubabwire yuko ukoze isuzuma ku kazi kari mu Rwanda usanga yuko akazi kabeshejeho abantu muri iki gihugu cy'u Rwanda ni abantu bakora imirimo ijyanye n'ubuhinzi. Abo ngabo rero bakaba ari abantu ubundi babarirwa muri cya kigero cy'abantu bakora akazi k'amasaha makeya. Nuvuga yuko abahinzi bo bakora amasaha 26 mu cyumweru, mu gihe igipimo cy'ifatizo kigaragaza amasaha y'akazi ari amasaha 35 mu cyumweru. Abahinzi rero babasha gukora ako kazi k'amasaha 26, nubwo ayo masaha ari makeya ariko n'ubundi umushahara wabo uba ari mukeya, kubera yuko umushahara uri munsi y'idolari. Umushahara wabo umuturage wo mu Rwanda wakoze ayo masaha uravuga ko ku munsi ahembwa amafaranga 26. Ubwo rero ugiye kubara wasanga ku munsi akora amafaranga munsi y'abiri ku isaha. Iki ni ikigero kigaragaza yuko uretse no kuba uwo murimo udahari udatanga umusaruro, n'uwo murimo n'ubundi ntaho ubasha gukorwa kubera yuko igihugu cy'u Rwanda gifite abaturage ari benshi. ubwo bushomeri rero twahose tuvuga buri ku kigero cya pursa 9.4%. Aho ngaho twavuga mu mujyi, ariko noneho mu cyaro ho ubushomeri bwo ni buke ugereranije no mu mijyi. Mu mijyi no hari ubushomeri bwinshi. Reka rero noneho ngaruke inyuma mbere y'uko iki cyemezo cya Vision 2020 gitangira, mbanze mvuge mbere imirimo yari ihari yari itunze urubyiruko itari igendanye n'amasomo y'abantu bari muri kiriya kigero cyo gukora ariko batabashaga gukora. Abantu benshi bakoraga muri kiriya gihe b'urubyiruko bakoraga n'ubundi imirimo ijyanye n'ubushobozi bwayo. Reka mvuge imwe muri iyo mirimo ndetse ni n'umusaruro bayikuragamo. Muri icyo gihe aba urubyiruko rwari muri serivisi ya transport. Aha twavugaga nk'abantu bakoraga muri transport, aho bakoraga ku matagisi y'abantu bakuze babaga bafite ubushobozi, abo twari tumenye mu mazina y'abakomvayeri cyangwa se abaherekeza amatagisi. Abo urwo rwari urubyiruko rubeshejweho na tagisi, ku buryo urebye washobora nko gusanga tagisi ishobora kubeshaho nk'urubyiruko rurenze abantu 20, kubera ko iyo tagisi yabaga ifite umuntu uyigendaho, abantu bahamagara abagenzi, umuntu woza iyo tagisi, umuntu ushinzwe parikingi, abantu bashinzwe kwikorera imizigo, ndetse n'abandi bantu bashamikiyeho kuri abo bantu bose. Ubwo ni nko mu rwego rw'amatagisi. Abo urwo rubyiruko gahunda leta yashyizeho ko kuvuga ngo bazamure isuku cyangwa se igihugu kugira ngo kigaragare neza, leta yazanye kampani zifite amafaranga ziravuga ngo abantu bagomba ntabwo bagomba gutwara kugera muri mini bisi, ahubwo bagomba kugera amabisi manini, amatagisi matoya, ayo bita mu gihugu cy'u Rwanda amenyere ku izina rya twegerane, ari yajyamo abantu 18, ayo ngayo yakuweho ntabwo afite uburenganzira bwo kongera gutwara abantu. Ubu ni uvuga ngo baba abashoferi ba nyirayo matagisi ndetse n'urwo rubyiruko rw'abakomvayeri, abo bose imirimo bakoraga yarahagaritswe mu gihugu cyose. Muri transport, aba urubyiruko narwo rwari rufite gahunda yo kugira ngo rubwigurire igare mu rwego rwo kwihangira imirimo, bakajya ku muhanda bagatwara abagenzi babavana hamwe babajyana ahandi. Abo ngabo nanone gahunda ya leta yaje kubahagarika ivuga yuko abo bantu bateza umwanda ndetse n'umutekano muke mu muhanda, barabahagarika bavuga yuko abo bantu batagomba gukora transport. Urwo rubyiruko bari barwambuye umurimo aho kugira ngo rukomeze. Gusa uretse yuko leta yaje kubona yuko abo bantu n'ubundi bateje umutekano mukeya, kubera yuko abo bantu bari bamaze kubona yuko bari guteza umutekano muke n'uwo kwiba cyangwa se ubusambo mu byaro bari bari, leta yongeye gufata ukwemera yuko abo banyonzi bakomeza bakongera bagakora. Hariho iyindi sekiteri nanone urubyiruko rukunda gukoresha, ni urubyiruko rw'abantu n'ubundi bo mu cyaro. Mu cyaro kubera imibereho mibi ibihari n'umubare mwinshi w'abantu baba bari mu muryango, aho abarugize batabona ibyo kurya bihagije, usanga abafite ubushobozi bajya gushaka abana mu cyaro bakaza kubakorera akazi k'ububoyi cyangwa se ubuyaya ku rubyiruko. Iyo nayo ni indi sekiteri urubyiruko rw'Abanyarwanda rukunze gukora. Aho rero nanone leta iki kintu yaracyanze ivuga yuko urubyiruko abantu batagomba gukoresha abantu bo mu rugo, ahubwo abantu bagombye kuba barakoze mu rugo ari abantu bafite diplome. Iki kintu leta yarakigerageze ndetse itangira kohereza abantu mu cyaro, ariko kubera yuko ari ibintu leta yari yatekereje ikabishyira ku bantu ntibyakunda, abo bantu barabaretse barongera baragaruka barakora, ndetse n'ubu ntabwo ababoye ndetse n'abayaya bigeze bareka gukora ako kazi. Ikigaragaza yuko abo bantu bafite sekiteri ikomeye cyane ndetse yinjiza ikora cyane byagaragaye muri kino gihe cya coronavirus. Muri lockdown, ubwo abagize umuryango babaga bari mu rugo basangaga kugira ngo bakomeze gusangira duke twari bari bafite n'abo bakozi bo mu rugo, basanze batari bishobore bahise babohereza mu byaro iwabo kugira ngo bagende bariho baguma. Barabohereza ariko aho bafunguriye byatwaye igihe kingana n'iminsi itandatu amabisi atunda urubyiruko rukiri rutoya ruva mu cyaro rusubira mu mijyi kugira ngo rwongere rukora utwo tuzi two mu rugo. Abandi bantu nanone bavuga yuko bakora b'urubyiruko ni abantu bakora imirimo y'ubucuruzi. Imirimo y'ubucuruzi ikorwa mu gihugu cy'u Rwanda nayo ni imirimo iciriritse kubera yuko umuntu afite urugero rwo kwinjiza amafaranga byibuze hagati y'igihumbi na magana atanu bitewe n'icyo wacuruje. Abagaragaraga benshi rero leta ikunda kugaragaza bita yuko ari abantu bari muri ICT sector cyangwa se ikoranabuhanga. Abo rero ni ba bantu ubasanga ku muhanda bacuruza amafaranga ajya muri telefone, guhererekanya amafaranga kuri mobile money. Abantu bose leta ibabara nk'abakozi. Abo ngabo bakora izira kampani n'ubundi za FPR cyane cyane ya MTN ndetse na Airtel. Abo bantu ni abantu bo mu rubyiruko leta ifiteho ubushobozi. Abo bantu bose rero muri rusange uragerageje kubivugisha mu mibare, UN ibivugisha ukuri ikavuga iti ntabwo abo bantu bakora ibijyanye n'ibyo bize. Kugira ngo abantu babashe gukora kandi batange umusaruro ni uko ibyo bakora bagomba kuba barabyize. Leta rero nanone yafashe iyindi gahunda yo kugira ngo ishyire abantu mu mashuri. Mbere yuko ari iyindi gahunda leta yafashe yo kugira ngo yime abanyarwanda ubumenyi ikabashyira mu mashuri ikagaragara yuko biga, ariko n'ubundi icyabajyanye ku ishuri ntibagikore. Mbere yuko hari n'ikintu kimenyereye muri kino gihugu cy'u Rwanda bavuga yuko ubushomeri butangirira ku ntebe y'ishuri, aho bagaragaza yuko umwana ava ku ishuri akitwa yuko agiye mu ishuri akagenda akicarayo gusa ntagire ubumenyi ahakura, ahubwo igihembwe cyarangira bakamuha diplome, umwaka warangira bakamuzamura nta manota yo kuzamuka afite, ndetse no ku gihe cya diplome bakamuha diplome ariko nta bumenyi bamuhaye. Ibyo rero byagize ingaruka ku isoko ry'umurimo muri rusange, kuko abashoramari iyo baje mu gihugu cy'u Rwanda basanga n'abo bantu bagerageje kugera ku ntebe y'ishuri nta bumenyi bafite bwo guhangana ku isoko ry'umurimo. Nubwo leta y'u Rwanda igaragaza imibare myinshi cyane y'abantu basohotse ku ntebe y'ishuri, bakabashinja yuko abo bantu nta bumenyi bwo gukora akazi bafite ndetse nta n'ubushobozi bwo kuvuga haba mu Kinyarwanda cyangwa se no mu ndimi z'amahanga. Ibyo bigaragaza ireme ry'uburezi riri hasi. Reka rero noneho ngerageje kuvuga mu magambo avunaguye ku byerekeranye n'uko umurimo umeze. Maze kugaragaza yuko gahunda nyinshi za leta zagiye zambura urubyiruko akazi n'ubundi batari bafite. Bivuga yuko iyo umuntu yakenye asubira ku isuka, kandi nibyo koko niko bimeze mu Kinyarwanda. Iyo wabuze imibereho usubira ku isuka ugakora. Baba ntitwavuze bakeneshejwe bakabakura ku matagisi yabo, bakabakura ku magare yabo, bakabaka akazi kabo. Abo bantu bose barakenye basubira ku isuka, aho kugira ngo ba bantu bareke kubeshwaho n'isuka nk'uko Vision 2020 yagombaga kuba imeze. Ahubwo programu ya leta yongereye abantu benshi babeshwaho n'ako kazi n'ubundi katatunga umuntu cyangwa se katabesha umuntu. Reka noneho ngaragaze n'akazi gaciye kabasha kuboneka uburyo kabonwa n'ubundi n'abantu batabafite ubushobozi. Nubwo leta ifite uburyo bwubakitse neza buri akazi ka leta gatangwa, aho bigaragaza yuko ngo habaho ipiganwa, ahubwo hashyizweho ikigo cyangwa se uburyo abantu bakorwa cyangwa se bashyirwa mu mirimo ya leta baba ari abantu n'ubundi baba bafite ikintu twakwita ikimenyane cyangwa se ruswa. Akazi kenshi ko mu ka leta hari ikigo bashinze kerekeye no gutanga akazi cyane yego, kandi noneho n'ibiro by'umurenge cyangwa se uturere byahoze ari komine kera bakaba ari bashinzwe gutumiza abo bantu batanga akazi ka leta bavuye muri minisiteri y'umurimo bagafatanya n'abakozi ba leta kugira ngo bakore ibizami. Uko akazi rero gatangwa, baba bateguye ibizami by'ubwoko bubiri, bakora ibizami bya pratique, barangiza bagakora n'ibizami bya teori. Ibizami bya pratique rero ni ibizami byanditse buri muntu wese wiyandikishije aho akora ikizami, barangiza bakabakosora bakazategura n'igihe cyo gukora ikizami cya interview. Mu bantu rero barataye akazi mbere yuko kanatangwa, bose baraza bagaca muri iyo process yo gukora ibizami. Yatsindwa, yatsinda, agomba kugaragara kuri ku cyiciro cya kabiri cyo gukora interview. Muri ba bandi rero baba bahatanye bafite ubwenge babonye amanota meza bazakorerwa interview, aho ngaho niho abantu benshi basigara kubera yuko bavuga yuko batsinzwe interview. Noneho wa wundi bashaka akaba ariyo bahakazi bavuga yuko yabashije gutsinda interview. Ibyo rero nanone bikaba bigaragaza ikerekeranye na ruswa ndetse no kuvangura mu byerekeranye no guha akazi na gake akaba kabashije kuboneka ku isoko ry'umurimo. Reka ntange noneho urugero rugufiya ku byerekeranye n'ibiherutse kubaho muri ino minsi, naho urugaga rw'abaganga cyangwa se abaforomo bamaze kubona yuko hariho iki kibazo cya ruswa, uburyo uturere turi kwangiza sekiteri y'ubuvuzi aho bakora ikintu nyine bakangaje abantu badafite ubushobozi, noneho barangiza bagashyiramo abo ngabo. Bamaze kubibona babona yuko nta kundi babikora batabifiteho ubushobozi, baremera birakorwa. Icyatumye rero batabasha kubyihanganira, urwo rugaga rutabasha kurwihanganira, naho akarere kamaze gufata umwanzuro wo kugira ngo gakure abantu bari bafite uburambe mu kazi bafite imyaka yagiye hejuru, ndetse n'abandi bantu bose bumva badashaka yuko bagumana akazi cyangwa se abo batiyumvamo bari mu ishyaka biri ku butegetsi, cyangwa se abo batiyumvamo bose muri rusange bari muri sekiteri y'ubuzima. Abo ngabo rero mu turere twose two mu gihugu ari abahagarariye amasantere de sante, ibigo nderabuzima, bose bagomba kugaruka bagakurwaho abari basanzwe bakora, noneho leta ikongera igashyiramo abandi bashyashya b'urubyiruko. Ndetse n'abandi bahagarariye abaforomo cyangwa se abo bita abamatroni bakora mu bitaro, bahagarariye abaforomo mu madepartema atandukanye mu bitaro, nabo bagomba kuza bagakora ibizami bagahabwa imyanya. Aha ngaha rero ikigenderewe harimo ivangura rikomeye, kubera yuko hagana mu kwezi kwa gatatu FARG ndetse na Ibuka ndetse na ARG bamaze kubona yuko hariho urubyiruko rwinshi cyane rw'abacitse ku icumu badafite akazi, noneho bakora uburyo bakorerwa ubuvugizi kugira ngo nabo babashe kubona akazi. Nibwo bafashe gahunda yo kugira ngo bavugane na leta bashyire iki kintu cyo kugira ngo birukane abo bakozi, hanyuma baze babahe babashyire muri iyo myanya bari bateguye. Ubwo rero byamaze gufatwaho umwanzuro, uturere twamaze gutegura uburyo abo bantu bazinjira. Abacitse ku icumu bari muri ARG bakorewe urutonde rw'abantu badafite akazi ndetse n'ibyo bize. Abanyeshuri bose cyangwa se urubyiruko rwose rwo muri ARG rwujuje iyo fomu, abo ni bo bantu bagomba guherwaho kugira ngo babashe gushakishwa akazi. Ibyo kandi biza byiyongereye n'ubundi ku kimenyane cyari gisanzwe mbere, aho abantu bo muri ARG n'urubyiruko bari mu nzego nyinshi za leta bafashaga abagenzi babo batabashije kubona akazi bakabinjiza mu myanya muri administration lokale. Ubwo rero nuvuga ngo icyo kintu cyo kugira ngo bahakazi bo muri ARG ni ukugira ngo barebe n'abake basiga batabashije guhabwa akazi kugira ngo nabo babasha kubaha akazi, mbere yuko ari n'ubundi ari no kubavangura mu bandi Banyarwanda. Mu yandi magambo rero ngwayo uko bimeze ibyerekeranye n'isoko n'ubushomeri mu Rwanda uko bihagaze mu magambo avunagwe
ndagushimiye ku kiganiro kirekire kuko narinjye kuvuga ngo n'incamake ariko harimo ibintu byinshi cyane bigaragaza ko nta gahunda ihamye ishyaka ari ku butegetsi rifitiye kino ino sekiteri y'urubyiruko ariko nta nubwo byantungura kuko sinkeka ko muri gahunda yabo hari umunyarwanda babatekerereza kugira ngo bafashe ndasubira inyuma gato cyane ku bintu bavuze kuko hari ibintu bikomeye ngira ngo nshimangire cyangwa twumvikaneho muri ukwezi kwa karindwi senango yagaragaje impungenge z'ikibazo cy'ubushomeri mu rubyiruko aho abasenateri bagiye bagaruka nyine ngo ku mibare n'ibipimo nabyo ntanizera kandi nkeka ko ni statistike zabo tutagomba no kuziha agaciro ikingenzi nuko tuzi ko ikibazo cy'ubushomeri ari ikibazo gikomeye cyane senateri Muhire Adrien uhagarariye komisiyo y'imibereho myiza n'uburenganzira bwa muntu muri sena yagaragarije abasenateri bagenzi babo ko ngo ubushomeri mu rubyiruko mu Rwanda hose ngo burimo kuzamuka bugeze ku gipimo cya 22 n'ibice 4% ngo ugereranyije naho bwari buri ku gipimo cya 17 n'ibice 9% mu mwaka w'2020 agaragaza rero uko avuga ko ari impungenge biteye leta y'u Rwanda kubona imibare y'ubushomeri mu rubyiruko ikomeje kugenda izamuka Umuhire yakomeje avuga ngo yakomeje agaragaza nyine ngo uko imyuga mu mashuri yari ihagaze uko abanyeshuri babonaga imirimo bimwe bya TVET byose wagiye unsobanurira cyangwa navuzeho uko leta ngo yafite gahunda kuvana urubyiruko rw'abanyarwanda mu bushomeri avuga yuko ngo imibare yari ishimishije imbere kuko ngo 67.7% ngo umwaka wa 2016 babonaga imirimo ariko ubungubu ngo imibare ikaba yaragabanyutse ngo babone imirimo bakaba bageze kuri 59.6% so iyi statistiki ubwayo iyo mu Rwanda njyewe nta nubwo nyagaciro ahubwo reka ngaruke kuri reality wagiye utubwira hari ibibazo numva ngomba kukubaza kuko wavuze uti ha sekiteri y'abakozi bo mu rugo iriya sekiteri y'abakozi bo mu rugo nzireze yuko nta utayizi mu Rwanda twese twavuze tubona abakozi baza gukora mu ngo z'abantu ariko kugira ngo umukozi wo mu rugo umushyire mu mibare y'abantu bafite akazi ni uko agomba kuba afitanye kontra hagati n'umukoresha hari imirimo yandikwa ko ari imirimo bitewe n'uko hari icyo umukoresha aha umukozi iriya sekiteri y'abakozi bakora mu ngo yaba abo twita ababoyi cyangwa abayaya wavuze yuko ifite umubare munini cyane ariko nta kontra iba iri hagati y'umukozi n'umukoresha ku buryo tutayibara ko ari umurimo ikindi nanone uravuze abana bakoraga akazi wenda k'ubukomvuwayeri cyangwa ku mamodoka nabwo tuzi neza ko nta kontra nyinshi ziba zihari iyi mirimo myinshi wagiye umbwira ni imirimo navuga abantu bakora batazi ko ejo bazasubira ku kazi umukoresha ashaka kukwirukana igihe abishakiye ntamerekeza ntabwo bivuze ko kwishyurira amafaranga y'ubwiteganyirize muri make nta kontra zihari z'igihe kirekire ziba ziteganyijwe ikindi nanone wavuze ngira ngo wenda ugarukeho ni ikintu kirebana na gahunda y'umuryango w'abibumbye ndetse na politiki ya FPR Inkotanyi politiki ya FPR Inkotanyi ivuga yuko ikibazo cy'ubushomeri bakibona igisubizo ariko ukanyereka yuko gahunda y'umuryango w'abibumbye ishimangira yuko bafirinze u Rwanda rero kuba ruvuga ngo abanyarwanda benshi bari mu isoko ry'umurimo ariko mu birebana n'ikoranabuhanga wambwiye bari abana bacuruza amakarita ku muhanda bari abakora za MTN abagurisha za simukadi abakora za manepak n'ibindi birirwa bazunguruka nyine mu muhanda nk'uko ngenda nabyita bamayibobo nk'uko wenda leta y'u Rwanda ivuga ngo batera n'umwanda muri Kigali bagafatwa ko bari ku isoko ry'umurimo kandi nta kontra bafitanye n'abakoresha babo gerageza wenda wongere unsubiranire aha ngaha niba nabyumvise neza impamvu bikwiye gusobanuka kuko niba nta kontra iri hagati y'umukozi n'umukoresha ntabwo twafata abo bantu ko bari ku isoko ry'umurimo ijambo ryanjye
muri rusange ntabwo abesha kuko n'ubundi niyo ukora ubusa ariko ubukora nubwo wahembwa makeya ariko ubukora ariko noneho biba ikibazo iyo bigiye ku rwego rwa leta aho ifata umuntu ukora ubusa bakamwita yuko akora reka twibukiranye imbere ya jenoside niho bavuga bati umuntu udafite akazi mu irangamuntu ye buri wese bakamwita umuhinzi mbere niko babyitaga mbere ya jenoside bavugaga yuko umuntu udafite akazi umukarani umuntu udafite umuntu ukora ako kazi k'ubukomisiyoneri udafite kontra ubwo bamwitaga yuko ari umuhinzi aho ni ku ngoma ya kera reka noneho turebe ubu ngubu itekereka rya FPR noneho ryarengereje ubu ni byo koko akazi kagabanijemo ibyiciro bibiri hari akazi kemewe n'amategeko cyangwa se reka tukite ako bita formal job noneho hakaba n'ubundi uko bita ka informal job cyangwa se employment aba bantu rero badafite kontra bababarira mu bantu bari informal employees aho ngabo nta kibazo kubabara gutya ariko noneho biba ikibazo kubageranye n'ubundi n'abandi bantu n'ubundi haba rwiyemezamirimo badafite ahantu babarirwa ariko babasha kwinjiza amafaranga menshi warangiza abo bantu bose ukabitira kimwe yuko bafite akazi reka noneho ngere kuri icyo kibazo cya kabiri warumbajije uburyo ireba iki kibazo barabatekinika nabo nyine ariko noneho iyo urebye mu mibare nanone ugasanga ari ikinyuranye reka yenda ntange nk'urugero uburyo ikinyuma kidafata bavuga yuko leta y'u Rwanda ari igihugu gifite iterambere koko ryihuse muri Afurika ariko barangiza bakavuga bati u Rwanda ruri mu gihugu mu bihugu n'ubundi bikene ntabwo bavuga Tanzania ejo bundi yavuye mu bihugu bikize bifite bikennye ahubwo bikajya mu bihugu bifite ubukungu buciriritse ariko noneho bikaba nka ya mvugo ya kera twajyaga tubwira abana bo muri garidiyene bo mu kiburamwaka ari umwana wabaga wabaye uwa mbere ufite amanota meza ukamubwira ngo yabaye uwa mbere nubabonye amanota ya nyuma ukamubwira aya mbere ikindi hari umugani wa kinyarwanda uvuga ngo imvugo nyirurugo ateye niyo wikiriza leta y'u Rwanda ubundi kuko ikunda gushima niyo mvugo batera uje wese agomba gushima nyine barakavuga bati Kigali irakubuye barakwereka ahantu hakubuye nawe koko ukabona ko hakubuye ibyo nibyo uvuga nyine kuko nibyo bakwereka mu magambo rero afunaguye leta y'u Rwanda ibwira oni ngo nimutwemerere tubeshe bakabemerera ariko noneho twebwe ntitujya ntabwo turi bubemere ko tubabeshya kubera yuko mwazatuma ubukungu bw'isi bushobora kugenda habi mwebwe muzajya mukora imibereho yanyu bitangaza ko mushaka ndetse natwe tubabwire yuko muri mu bihugu bifite ubushake bwo gukora bwo kuzamura iterambere rigaragare ariko mu mibare bitandukanye urebye rero uko iyi mibare igaragara imibare itangwa na leta y'u Rwanda yose iba itekinise kwa wa mugani wabo iba irimo ibinyoma ariko noneho iyo ugiye kureba imibare baha ONU bagiye guha banke mondiale iyo iba ari imibare iyo itarimo itekinika niyo mpamvu ushobora kureba nka review imwe ebyiri zasohotse mu mwaka umwe ugasanga ari ibintu bitandukanye ushaka rero kureba ukuri ushaka kumenya ukuri ntabwo warebera kuri biriya biba byavuzwe n'ibigo bya leta haba iki kigo cyitwa ikibarurisha mibare kinyishobora kirabese byose ntabwo ari ibanga kira tekinika ariko noneho imibare raporo zo baha ONU zo nta tekinika zirimo reka ntagenda nk'urugero hari avuga ati ubu ngubu mu 2016 ngo byari 14 byaba 14 gute se kandi noneho muri raporo bahaye ONU bavuga yuko akazi kazamutseho 9 iyo ni raporo bahaye ONU kuri muri UNDP iyo ni review umubasha kuyibona haba kuri UNDP cyangwa se ku rubuga rwayo rwa interneti ibyo biri public abantu babasha kubibona ariko leta yo igakomeza ko ikavuga yuko bazamutse ndetse barengeje 18 bakabageza kuri 20 ubwo rero umuntu akibaza ati se ari uwivuga mabi avuga ati yewe nabikoze neza hanyuma shobuje waguhaye amafaranga kugira ngo uzamure ubukene ukamuha raporo nyayo ubwo waba ubeshya waba avugisha ukuri aho waba uvugisha ukuri ni hehe ntabwo ari aho ngaho witaka ahubwo naho uhashobuje waguhaye amafaranga ngo uzamure ubukene ariko noneho
turakomeza nyemerera nkurogoye gato kuko hano hari izindi data cyangwa done ngira ngo wubakireho baravuga ngo gahunda ya FPR nyine cyangwa ya leta y'u Rwanda bavuga ko ngo leta yari yavuze ko izahanga imirimo igera kuri 1,500,000 hagati y'umwaka 2017 n'umwaka 2024 ubu twazisikaje imyaka itatu kugira ngo iyo gahunda irangire bavuga nuko ngo kugeza amagingo ya leta yahanze imirimo ibihumbi 178,536 irimo ibihumbi 658,633 by'urubyiruko bivuze ko muri gahunda ya FPR y'imyaka irindwi navuga ko bamaze guhanga kimwe cya kabiri cya target biyemeje ya 1,500,000 none ko baba babikoze muri iyi myaka igera kuri ine niba ariko ko byari nabaye usibye ko tubikemanga ni ukuvuga ko mu myaka itatu isigaye nabwo bagomba guhanga ikindi kimwe cya kabiri gisigaye kugira ngo bazatubwire bati gahunda ya FPR inkotanyi muri 2024 kugira ngo mutugirire icyizere ibyo twemereje abanyarwanda twabegezeho twahanze imirimo 1,500,000 kandi hafi miliyoni ikaba ari imirimo y'urubyiruko niho nibaza iyo mirimo aho iri mu kirere ntabwo tubasha kuyibona turayibona mu mapuro no muri za statistike ariko twashaka urwo rubyiruko aho ruri muri iyo mirimo hakaba hatagaragara nagira ngo nawe wenda muwatekereze
reka tujye twitere niho hari buze kutugaragarira nanone ukundi kuri nimba wahanze imirimo abo bantu barasora reka turebe noneho umusoro uko bihagaze nimba barahanze iyo mirimo murumva ko n'imisoro yazamutse n'indi misoro yarazamutse inguzanyo no gushyira impapuro mpeshamwenda ku isoko y'igihugu murumva ngo byarahagaze u Rwanda rufite ubushobozi ubwo tureba nimba koko nimba imirimo yarahanzwe abantu babonye amafaranga barazamutse ndetse barasora nimba barasoze bije ya leta yariyongereye iba nyinshi imyenda iragabanuka impano ziragabanuka ndetse no kugurisha impapuro mpeshamwenda n'imyenda byaragabanutse muri icyo gihe bavuga ntabwo ariko byagenze aho ni hamwe ahandi ha kabiri reka tujye kuri ke sosiyare nimba koko barahanze iyo mirimo yanditse ese koko muri ke sosiyare banditse abakozi bangahe bandi bashyashya ahubwo kugira ngo bagaragaze yuko koko bakiriye abakozi bashyashya barashaka gukuramo abakozi bari basanzwe bakora ntibagaragaze ko babibutse ahubwo noneho binjizemo rwa rubyiruko rushyashya nibarangiza babashyire mu mubare w'abantu babonye akazi bandi bashyashya bivuga ngo babandi bakuye mu kazi baragumana nimero zabo zo muri ke sosiyare noneho babandi batekinikiye akazi banyanyiganirije akazi abari basanzwe bagakora bazamura imibare muri ke sosiyare ntabwo ari byo ugeze kuri tere rero reba kuri bije ya leta uburyo imisoro barabeshya rero ntabwo imibare ya ke sosiyare yigeze izamuka ndashaka kuvuga yuko nimba koko imibare yarazamutse ubushomeri bwaragabanutse imisoro yariyongereye ndetse n'abakozi barazamutse babasha gutanga imisoro haba rero kuri ke sosiyare ntabwo bigeze babona abantu biyongereye babonye nimero nshyashya z'abakozi basaba bashyashya nimba imirimo yarakozwe ahubwo bashaka kubitekinika bakambura abakozi bari basanzwe ari aba leta nk'abo ngabo bo mu nzego z'ubuzima abatitire b'amasantere de sante n'abamatoni bo mu bitaro bakabaka akazi igihe cya pansiyo cyabo kitaragera ahubwo bakinjizamo urubyiruko rwabo rushyashya bakabinjiza muri ako kazi kugira ngo bizitwe yuko bazamuye baremye imirimo iyo mibare bakazayitanga ikindi none nk'uko nari maze kuvugaho cya Rwanda Revenue nimba barazamutse imirimo yarazamutse imisoro yarabonetse noneho bije ya leta nayo yabonye amafaranga kuko abantu barasoze ikagabanya imisoro ya ikagabanya imyenda leta yafataga hanze kugira ngo yunganire bije ikagabanura impapuro mpeshamwenda leta yasabaga yagurishaga kugira ngo iyunganire bije ya leta cyangwa se bakavuga bati n'impano twasabaga hanze bigabanuke kubera yuko natwe tubasha kwibonera bije ibasha kuzamura igihugu cyacu ibyo byombi rero ntabihari ntabwo Rwanda Revenue yazamuye umubare w'amafaranga y'ubwabo babasha kwibonera nta n'ubwo ahubwo no muri ke sosiyare babashije kubona ubundi mubare w'abantu baremewe imirimo mishyashya dore yuko ahubwo hiyongeraho n'iki kibazo cya corona virus aho abantu benshi bahagarikiwe imirimo myinshi yarangiye abantu batakibasha gukora nk'uko byari biteganijwe
none se tukiri ahangaha ubutegetsi buvuga yuko nyine bwahanze imirimo ariko ubwo turibanda muri iyi manda ya gatatu ya Kagame kuva mu mwaka wa 2017 kugeza uyu mwaka wa 2021 nakubwiye aho bavuga imirimo bahanze igeze totali yose cyangwa se hamwe 77,736 ariko ku rundi ruhande tumwe turabona ikibazo cy'abantu bataka arimo kuvanwa mu mirimo ukabaye nk'ubikomoza uvuga uti barimo barirukana abantu bashyiramo ababo ese iri tekinika cyangwa iyi nzira nshyashya baba baratangiye yo kwirukana abakozi bari bafite experience bafite uburambe ku kazi byaba byibasira abanyarwanda bose cyangwa hari igice kimwe wabona ko gihangayikishije cyane ariko ndabona biri mu Rwanda hose aho barimo kuvanamo abantu bari bafite uburambe muri iyo mirimo cyane cyane muri sekiteri y'ubuzima cyangwa ubuvuzi bagenda binjizamo abandi bashya twavuga se ko hari ubundi buryo bwaje bushya bwo kugira ngo birukane abantu tutabasha kubona cyangwa pansiyo yabo aba bantu bavanwa mu mirimo baba bafite nk'imyaka ingahe niba ari byo murimo gukurikira kugira ngo turebe niba bihuye koko n'imyaka yabo
abo ngabo ni abantu bari basanzwe mu kazi nuvuga ngo bafite experience itari munsi y'imyaka itanu nuvuga ngo niba bari mu kazi mu gihe kitari munsi y'imyaka itanu ni abantu bari mu myaka guhera kuri 40 kuzamura hagati ya 40 na 50 noneho rero ubwo uruvuga ngo abo bantu niba babakuyemo igihe cya pansiyo kitaragera babashubije kwisuka babashubije kuri wa murimo n'ubundi udatanga amafaranga yo kugira yo kubabeshaho bazanyemo urubyiruko noneho ukabaza uti nene bifite ingaruka ku bahe bantu ikibazo cy'ubushomeri kiri kubo leta ishaka n'abo leta idashaka abo leta idashaka ni abahe rero abo leta idashaka ni abantu batemeranye nayo ibyo ibeshya batabyemera ndetse abandi bo ishaka ni abantu bo ifavorize abo twakwita yuko bari kwibere abo natanzeho urugero ni abo bantu bo muri b'urubyiruko rw'abacitse ku icumu ndetse tukongeraho n'abandi bantu b'urubyiruko rw'intore rwa FPR abo bo ngabo bumvikana bajya mu nama za RPF bakumvikana abo ngabo nibo bundi baha akazi dore yuko nabo bazaha amabwiriza yo kugira nabi bagenzi babo bakabyumva vuba kubera ko n'ubundi basa nkaho bashaka kuramira umutima wabo kuko bahawe akazi n'ubundi batabikwiriye
niba mbyumva neza ni nkaho ushimangira uti barashyiramo abantu bari muri gahunda ya politike y'icyama mu muryango wa FPR Inkotanyi ariko nanone nareba average y'imyaka y'abo bantu birukanwa barimo kuvanwa mu myanya urambwiye ati baba bari mu myaka hafi nka 40, 45 urumva baracyafite indi myaka irenga 20 niba kujya muri pansiyo bitangira ku myaka 60 ubwo nabo bahindutse abashomeri ntawe uzi icyerekezo cyabo tuyikurikirane turebe amaherezo yayo mwageze no gukusanya abantu barimo kubaho hirya no mu gihugu wakomoje kwibarura rikorwa ku bantu barokotse jenoside kugira ngo babashakire imirimo ubundi nari menyereye ko gahunda ya leta ari ukubarura nyine buri muntu wese ukeneye umurimo ku isoko umurimo akazi ariko aha ngaha specifique turabona amafomu cyangwa za fomu zo kuzuza ku barokotse jenoside bivuze iki niba abarokotse jenoside aribo bakwitabwaho kubonerwa akazi kuruta gushakira akazi abanyarwanda bose bakifuza
bivuze yuko ubutumwa idamange yatanze bwari bufite ishingiro idamange ahaguruka mu ntangiriro z'uyu mwaka yahagurutse avuga yuko abashyitse ku icumu leta nta kintu ibitayeho leta kuko irebye isanga kuko abo bantu n'ubundi yarabirengagije muri gahunda zabo ikavuga iti aba bantu ubundi reka tubongere ibyo ngibyo byarabaye ndetse si ibyo ngibyo byabaye gusa ku rubyiruko ndetse hari n'amafaranga bageneye abacitse ku icumu muri gahunda n'ubundi bari basanganywe barababwira bati nimwige imishinga muyizane tuyibahe ariko ibyo ngibyo kubera yuko bibera hagati yabo mu miryango yabo ntabwo bijya hagaragara ngo bivugwe reka wenda ntange nk'urugero rugufiya hari gahunda iriho yitwa girinka iyi gahunda girinka uburyo yatanzwe cyangwa se uburyo yakozwe ni gahunda n'ubundi yari igamije kugira ngo izamure imibereho y'abaturarwanda ariko noneho abahawe inka cyane cyane abenshi ni abo ngabo n'ubundi bo mu nzego za ARG cyangwa se zayibuka abacitse ku icumu cyangwa se abandi banyantege barahongaho abandi bagiye bazanyuma abandi bakari bakurikiyeho nabashigajwe n'amateka abo twita abatwa muri iki gihe abo ngabo ntabwo babahaye inka ahubwo babaha ihene babaha amatungo magufi ubwo rero rwa kabiri ingaragaje mvuga yuko nubwo hari uburyo bwo kuzamura imibereho y'abaturage bareba icyiciro kimwe impamvu rero ni uko gahunda ya FPR ivuga yuko yaje guhagarika jenoside ndetse no guha ubuzima abo bantu n'ubundi bahigwaga muri icyo gihe ntabwo rero wavuga ko ari cyo waje gukora noneho abo ngabo waje kurokora bafite imibereho iri hasi nubwo leta yakoze ibishoboka byose kugira ngo igerageze uburyo izamure imibereho yabo ikabarihira amashuri binyuze mu kigega FARGE ikabaha akazi nk'uko nguko igerageje kubakorera ubuvugizi ahantu henshi hatandukanye haba ku mishinga ivuye hanze bakabakorera ubuvugizi ugasanga aribo baba benefisiyeri imbere kurusha abandi tuvugisha ukuri rero usanga n'ubundi abantu bagifite ubuzima busa nk'aho bubayeho ari abantu bagaragara muri icyo cyiciro hari n'abandi bandi bafite akazi n'ubundi katagaragara nk'abafundi abayedi urubyiruko rukora ubukanishi urubyiruko rukora imirimo y'ubukarani abo n'ubundi ni abantu tuvugisha ukuri mu Rwanda atari abo bantu ubona muri icyo cyiciro cy'abanyarwanda bari mu gihugu
urakoze cyane ngushimire ibitekerezo utanze cyangwa ibisobanuro kuri iki kibazo ariko ntabwo nyuzwe cyane ndagira ngo wenda ntigarukeho muri rusange tuvuge urubyiruko rubarurwa ko rwarokotse jenoside cyangwa abari muri iki cyiciro kigaragaza ko barokotse jenoside gikorwa n'imiryango nkayibuka FARGE ARG urumva ni mvuze ko ari igice kinini cy'abanyarwanda ntabwo naba nibeshye ariko rero niba tuvuga ngo ubushomeri kuvuga ngo nashakira imirimo abarokotse jenoside kuruta kuvuga ko nashakira imirimo buri munyarwanda wese uyifuza cyangwa buri muturage wese w'umunyarwanda kugira ngo ateze imbere igihugu byakumvikana neza twumvise intabaza idamange twumvise bakarasira twumvise abantu batandukanye bose banenga ubutegetsi buriho bavuga bati tubayeho nabi ariko arabaryumva akavuga bati kubera icyo arabarokotse jenoside gusa atari ikibazo gihangayikije ubutegetsi cyangwa igihugu kugira ngo kibonerwe igisubizo kirambye sinzi rero wenda iki gice cy'aba abanyarwanda uko baba bangana mu gihugu kugira ngo leta igifatire ingamba ikwirakwize abakozi babo mu gihugu hose kugira ngo bakore ibarura bamenye umubare wabo noneho babashakira imirimo batitaye ku kindi gice cy'abanyarwanda aho hantu ndumva ari ukwiye kongera kubasobanurira gato
nasobanuye mvuga yuko idamange yakoreye ubuvugizi abo bana bacitse ku icumu icyo rwose nicyo gihari abakorera ubuvugizi ku mirimo n'ubundi idahari nivuga ngo mu rugo nta mugati wari uhari noneho bagiye kugabanya n'agatsira kabonetse bagiye kukagabanya uwo muntu n'ubundi wateye agatoki abo yavugiye abo aribo baha ako gace gasigaye ariko bivuze yuko n'abo bandi bo barababaye babuze kivugira babuze ubavugira hari mutagize ubavugira nabo sinzi leta nimba nabo yababonera akazi mbere yuko n'abo ngabo nabo ntabwo leta izabasha kubabonera akazi nubwo ivuga yuko mu nshingano zayo ifite ubushobozi bwo kubarebera ndetse no kubunganira mu buryo bwose ntabwo rero ari ukuba yuko leta yabaremeye akazi bonyine ahubwo ni uko habonetse umuntu wabavugiye abandi bo nta muntu bashobora kubona ubavugira bonyine bazacira muri nyagasani
urakoze cyane hari abandi nagiye mbona bagerageza kuvuga ikibazo cy'ubushomeri usibye ko bafungwa uwo tuvuga ni profeseri cyangwa dr Christophe Kayumba nari maze iminsi nkurikirana ibiganiro bye washinze n'ishyaka rya opposition akaba yavugaga nyine uburyo ikibazo cy'ubushomeri cyanakemuka mu Rwanda ariko ubutegetsi buhisemo kumufunga tukiri ahangaha noneho tugenda tugana ku musozo kuri iki kiganiro cyiza uduhaye ndagira ngo turebe isomo nyine twasigira urubyiruko kuko kuvuga leta tuvuga ubushomeri tuvuga aho leta itsindirwa ni byiza kugira ngo urubyiruko rutwumve ariko hari n'icyo nacyo tugomba kurusaba narwo rugomba kugira ijwi riranguye mu kwivugira kugira ngo leta itangire yumve yuko nta kikoze nta kihinduye urubyiruko rufite ububasha bwo kubwira iyo leta ati igihe kirageze ngo tugusezererwe urubyiruko twagaragaje ko ruhangayikijwe n'imibereho mibi rufite mu gihugu cy'u Rwanda kandi izo sekiteri zose twagiye tureba usanga za sekiteri zica n'ikiza ntabwo wambwira ko ari akazi k'igihe kirekire baba bafite ukeka yuko urubyiruko rwakora iki kugira ngo rutangire rumanifeste ibitekerezo byabo ukeka yuko rwakora iki nkawe wibereye aho ngaho kandi ubona ubuzima bacamo buri munsi inama twa urwo rubyiruko kugira ngo rumanifeste ibitekerezo byabo n'agahinda kabo leta ibashe kukabona nubwo itagakemura ariko ibashe kukabona ibone yuko urwo rubyiruko ruzaba ikibazo kuri iyo baranabikora ikibazo ariko rutangire runabigaragaze rukoresheje ububasha n'ubushobozi baba bafite magingo ya
urubyiruko rufite icyo rwakora mu byo urubyiruko rubasha gukora ni ugukoresha ikintu bise ikoranabuhanga uko byagenda kose leta yakoze ikintu cy'ingirakamaro cyo kureka interineti ikaba mu gihugu urubyiruko rubasha gukoresha interineti kandi rubasha guhindura byinshi reka mvuge yuko nubwo nta bintu bigaragara bivugwa hanze bijya ku mugaragaro ariko urubyiruko rufite ubundi buryo ruhuriramo mu gihugu ruganira ibibazo byarwo ntabwo bijya ku mugaragaro ni ukuvuga bakavuga babiri cyangwa batatu bakavuga ibibazo byabo bagasa nk'aho basubitse umwanzuro wose nzi igihe uzakomereza ariko urubyiruko hagati yarwo ruvuga ibibazo reka ntange urugero iyo habonetse ikibazo runaka hakaboneka akarengane urubyiruko ruba aba mbere mu kugaragara yuko koko abo bantu bakorewe akarengane ndetse binagaragara yuko aho hantu FPR ibona yuko ihataye amanota igasa nk'aho ishaka kubiyerurutsaho ikabakorera akantu keza kugira ngo ise nk'aho ibagaragarije yuko ibitayeho reka rero ntabwo ari urugero hari ikigeze kubaho mu gihe cyashize abanyonzi babahagaritse urubyiruko rumwe rwageze gutya mu gihe Kagame yari yateguye inama bamuha gahunda y'ibyo agomba kuvuga nk'uko bisanzwe baramutebura akamubwira ati ugende uvuge ibi n'ibi none urubyiruko aragenda bazi yuko ibyo bamutegurije ngo aze kuvuga aba ari byo aze kuvuga byo gushimagiza no kuvuga ariko bamuhagurukije ngo avuge amahirwe aratobora aravuga ati nyakubahwa ese twebwe bizagenda bite ko ubuzima twakoragaho ryari igare bizagenda bite kubera ko ibintu byari live biri ku mugaragaro asa nk'abaciyemo abatorotse babaye nk'aho bagwa mu kantu uko babigenza nibwo leta na Kagame bahise biyerutse atari kubundi amagare n'ubundi mwapfaga iki nayo nibwo bahise babasubizayo ariko bivuze yuko nubwo nta bikorwa bigaragara muri rusange birimo urubyiruko rukora urubyiruko rukoresha uburyo bwa interineti bukabona bwa mbere amakuru kandi rwarangiza rukayasangiza bagenzi babo ntabwo rero kuvuga yuko urubyiruko rwicaye rudakora ahubwo mu by'ukuri hano mu Rwanda urubyiruko rurakora kandi koko runakora cyane kandi neza
urakoze cyane reka ngushimire ariko mubwire ko tutarushoje kuri iyi ngingo irebana n'ubushomeri mu rubyiruko ubutaha wenda na nyamu tuzibande uko waba ubona umwuka uri hagati y'urubyiruko kuko hari ababifata nk'ivangura sinshaka gukoresha ivangura bwoko wenda nabyita igitugu kirangwa mu butegetsi ivangura hagati y'abaturage kandi uzwizi ko amateka yacu y'u Rwanda ni amateka akirimo ibikomere ku buryo urubyiruko rushobora kubifata mu bundi buryo wenda ku buryo byazagira n'ingaruka hejo hazaza twazabikoramo ikindi kiganiro ariko ndakeka kuri mugoroba iminota iturangiranye mu gusoza ndagira ngo nguhe umwanya niba ari cyo wumva wasigira abateze amatwi kino kiganiro ariko mbashimira ko mwadukoreye iki kiganiro cy'ubushakashatsi mumaze iminsi mukurikirana n'izindi ngingo zose uzabona nk'izi ngizi twazazikora ariko kuri mugoroba reka dusoreze ahangaha
murakoze reka ngire ubutumwa ntanga ubutumwa bwa mbere nagira ngo rugereze ku rubyiruko urubyiruko ruri mu Rwanda nirwo ruzi ibibazo ruhari buri wese ahora atakavuga ati ubukene bungeza habi ibibazo bingeza habi ndetse n'icyizere cyo kubaho ejo mfite bingeze bihari. Ibyo ngibyo kuko ni ibibazo bigaragara buri rubyiruko rwose ruri mu Rwanda, nkagira ngo mbabwire yuko rwose urubyiruko nibyo koko ibibazo murabifite biragaragara, ndetse n'ababa bateza ibyo bibazo baragaragara kandi murabazi. Ubutumwa rero nagira ngo mbagezeho ni uko imbaraga zose zibakiza zibakura muri ibyo bibazo biri muri mwebwe. Nahanye kugira ngo mufate iya mbere. Bababwira yuko u Rwanda ari urw'ejo, ari urwanyu mwebwe rubyiruko. Nimudafata iya mbere rero ngo mwitabare, ntimutegereze yuko hari uwundi muntu uzaturuka hanze ngo aze abatabare. Nimukoreshe ubwenge mufite, mukoreshe imbaraga zose mufite, ibibazo u Rwanda rufite, mube aba mbere mu kubikemura, ndetse kandi ahazaza h'u Rwanda ziri mu maboko yanyu, kandi koko muzabasha kuba mu Rwanda rwiza, muzabasha kurunezerwamo, mukarubanamo n'abandi Banyarwanda bose mwishimye, ndetse n'abandi bazabakomokaho. Nicyo nababwira, imbaraga zibakiza ziri muri mwebwe, nimukoreshe ubwenge mufite, mukoreshe imbaraga zose mufite, muzikoreshe, ntacyo muzabura kugeraho, kandi Imana izabafasha.
Urakoze cyane, ngushimire nanone, ngushimire ubwitange n'umuhate ukomeje gushyiramo. Naha rero dushoreje ikiganiro cyacu cyarebaga ku bushomeri mu rubyiruko muri rusange. Reka mbifure ijoro ryiza kuko bwije iwanyu. Mwakoze cyane, nawe ubutaha.
Murakoze, Imana ibarinde.
Twongeye kubasuhuza bakunzi ba Radio Itahuka, kandi twizera ko muri hose hirya no hino ku isi mumeze neza, ko Nyagasani akomeje kuba mu ruhande rwanyu, kandi nicyo tubifuriza. Nk'uko rero benshi muri mwe mumaze kubimenyera, kuri Radio Itahuka tujya tugira gutya tukanyuzamo tukabagezaho inyandiko zica mu gisate cyacu cy'ubwanditsi twise amakarita ya politiki. Tukabagezaho rero ibyo tuba twakoreye ubusesenguzi cyangwa se ubushakashatsi, akaba ari muri urwo rwego kano kanya tugiye kubagezaho inkuru igaruka ku bibazo twabajije impuguke mu birebana n'ubumenyi bwa muntu, akaba n'umunyamuryango w'Ihuriro Nyarwanda. Ibibazo twamubajije bikaba byaraganishaga cyane ku gushaka gusobanukirwa imyitwarire y'igitugu no kwikubira ikunze kuranga abayobozi b'u Rwanda. Akaba ari muri uwo mwanya rero, akaba ari muri urwo rwego tushaka kugira ngo tubagezeho ibyo yategerejeho. Turajye tubasomera ikibazo twamubajije, hanyuma tunabasomere igisubizo yaduhaye. Kuva u Rwanda rwa Repubulika rwagiye ruyoborwa n'abantu bayobotse inzira yo gukoresha imbaraga mu nzego zose, amabwiriza akubahirizwa buhumyi, ntacyo umuturage abajije, abayaciye ku ruhande bakagirirwa bya mfura mbi, ariko byagera ku banenga ubutegetsi byo bikaba ibindi. Uri ku butegetsi mu Rwanda we akaba yarageze mu rundi rwego rwo kuyoboresha iterabwoba tutigeze tubona. Ndagira ngo mbabaze, kuki abayobozi bahitamo gukoresha imbaraga aho kwiyegereza abaturage ngo babumvishe imishinga babafitiye? Byaba bituruka kuki? Ese byaba bituruka ku kutizera? Ese byaba bituruka ku gutinya kubw'umutekano wabo? Ese byaba bituruka ku kudashyira amakenga abo bayobora? Ese byaba ari inyota yo kwikubira ibya Rwanda? Ndagira ngo udutembereze mu bwonko bw'umuyobozi, utubwire ikimutera kugira imyitwarire nk'iyo tubona ubu ngubu. Igisubizo: kugira ngo tubashe gusobanukirwa imyitwarire y'umuntu runaka, ntabwo ari ibintu bipfa kuboneka gutyo gusa, ahubwo bisaba ko twinjira mu bwana, icyo mu ndimi z'amahanga bita petite enfance. Icyo cyiciro cy'ubuzima rero kikaba kibarirwa hagati y'igihe umwana avutse kugeza byibuze ku myaka imujyana mu ishuri, ni ukuvuga byibuze imyaka itandatu, aho buri wese ashobora gutangira ishuri tutitaye aho akomoka. Umunyarwanda ati umwana apfa mu iterura. Icyo turi cyo ubu nk'abantu bakuze tugikura muri kiriya cyiciro cy'ubuzima petite enfance. Icyo cyiciro cy'ubuzima kikaba kivoma imiterere yacyo ahantu habiri: imiterere mvukanwa cyangwa karemano, ariyo ya yindi dukomora ku babyeyi kandi tukayihererekana mu bisekuru dukomokamo, aribyo mu Gifaransa bita caractère inné. Aha twavuga nk'ibara ry'uruhu, amoko y'amaso n'indi migirire cyangwa imiterere dukomora ku babyeyi bacu. Hari imiterere dukomora aho tuba, mu gifaransa bakabyita caractère ou comportement environnementaux acquis. Ibyo akaba ari uburere, imico, uburambe mu mwuga n'ibindi byose dushobora gusarura aho tuba cyangwa twabaye, aribyo mu gifaransa bita le milieu de vie. Hari imico mvukanwa yo nta byinshi twayivugaho kuko nyine idahinduka aha, icyo kwibandwaho cyane ni ya mico dusarura mu bidukikije, milieu environnemental, kuko niyo itugira icyo turi cyo, ariko cyane cyane ikagira uruhare muri cya cyiciro cy'ubwana twavuze haruguru. Umuhanga yagize ati, umwana ni nk'ibumba, afata buri gihe ishusho umuhaye. L'enfant est comme l'argile et prend toujours la forme que tu lui donnes. Aha rero bikaba bishaka kuvuga ko icyo ugize umwana mutoya ko aricyo azamuka aricyo. Twinjiye nko mu mateka y'umwana watakaye mu ishyamba, uwo bita Mowgli, akarerwa n'impyisi cyangwa se Tarzan, wakuriye mu ishyamba mu ruhando rw'inyamaswa zitandukanye. Izo ni ingero z'abantu bafashe imico y'inyamaswa kuko arizo bakuriyemo, nta kintu na gito bigeze bamenya kijyanye n'imyitwarire y'abantu. Abanyarwanda nabo mu bwenge bwabo bagize icyo babivugaho mu migani y'imigenurano, nk'aho bagira bati, igiti kigororwa kikiri gito. Bishatse kuvuga ko icyo umuntu azaba cyo kugira ngo azashobore kwishima no gukura aramutse abayeho neza mu bwana bwe. Ni nk'aho ari inzu irimo kubakwa, kugira ngo uzayibemo wishimye ugomba kuyubaka ufite urufatiro rwiza kandi rukomeye. Icyiza twifuriza abana bacu rero kigomba guturuka mu bwana, tukakirera neza, naho ubundi iyo umwana abayeho ubuzima bubi bimugiraho ingaruka amaze gukura, kuko birya yabayemo nibyo bigenda bigaruka akaba mwiza cyangwa se mubi bitewe n'uko aba yarabayeho. Tugarutse rero ku kibazo cyacu cy'abayobozi bagiye bayobora u Rwanda, kugira ngo dushobore gusobanukirwa neza iby'imigirire yabo ubu, byadusaba gato gusubira inyuma mu mateka yabo, tukareba cyane cyane aho barerewe, uko barezwe, uwabareze, aho bakuriye, abo bakuranye n'ibindi byose bijyanye n'ibyari bibakikije mu mikurire yabo. Kugira ngo umuntu azabe muzima bisaba kumutegura akiri muto, agakura afite imyumvire myiza, nubwo ibintu yaba atabibona kimwe n'abandi. Urugero, umwana wakuriye mu nduru ni gake ko azaba umunyamahoro bwa buzima yakuze abona, ni ntabwo azumva ko n'abandi babamo. Mwagize rero muti, kuki abayobozi bahitamo gukoresha imbaraga aho kwiyegereza abaturage ngo babumvishe imishinga babafitiye, byaba bituruka ku kutizera? Ahangaha ntekereza ko kwiburira icyizere ari cyo kintu cya mbere gishobora gutuma umuntu ategekesha igitugu. Iyo utizera ubwawe, nta n'undi muntu ushobora kwizera, kuko baba bumva ko buri wese atababwiza ukuri, mbese bakaba bafite ugushidikanya kudafite n'ishingiro ku bijyanye n'ubunyangamugayo bw'abandi bantu. Bityo bigatuma basa naho babaho bonyine, bakagira inzika y'ibiba byababayeho, umujinya ndetse n'amashyari adafite ishingiro, kandi bagashaka guhagarara kuri buri cyose, comportement paranoïaque. Ubundi abajyanama babereyeho gutegurira umuyobozi mukuru, ariko kwa kubura icyizere atekereza ko ibyo bamukoreye hari ikindi gishobora kuba kibyihishe inyuma. Ni nayo mpamvu rimwe na rimwe nka bamwe mu bayobozi bacu usanga bashyira ku ruhande ibyo bateguriwe, noneho bakivugira ibyabo. Hakabaho n'igihe batandukira ntibinjire muri gahunda y'ibyateguwe, ahubwo bakivugira ibyo batekereza bijyanye n'amarangamutima bafite, akenshi bagamije kwemeza ko aribo bashoboye. Ikindi rero wavuze uti, se byaba bituruka ku gutinya kubw'umutekano wabo? Ahangaha iyo myitwarire yo kutagira uwo bizera ituma bahora bahangayikishijwe n'amagara yabo, kubera yuko baba batekereza ko icyago gishobora guturuka ahantu ahariho hose, hakiyongeraho ibibi baba bakoreye abo bayoboye, bakabona ko bashobora kuba babagirira nabi. Les préjugés injustifiés à l'égard des autres. Niyo mpamvu usanga batinya kwegera abo bayobora, baba bikubise agashyi, ugasanga umubare w'ababarinze ungana n'uwabo baje kwegera. Ibyo rero bikaba byuzuza biriya twavuze byo kwiburira icyizere no guhorana ubwoba budashira bw'uko ushobora kugirirwa nabi isaha iyo ari yo yose. nanone kandi wagize ute ese bya bituruka ku kudashira amakenga abo bayobora ubundi umutegetsi mwiza ni uwegera abaturage akumva ibyifuzo byabo imishinga yose ikorwa igakorerwa mu guteza imbere wa muturage iyo bitagenze gutyo rero abazi neza ko iby'umuturage akora bitamushimishije ahubwo abikoreshwa n'itegeko itegeko rero iyo rije muri buri kintu cyose risa naho riba ritaye agaciro karyo ibyo wa muturage ategekwa gukora akenshi nta nyungu aba bibonamo nubwo yaba irimo ntabwo aba yarabisobanuriwe kugira ngo abikorane umutima mwiza ikiboko kikabahora hejuru kugira ngo bashobore kubahiriza rya tegeko wa muyobozi nawe akabona ko ibyifuzo bye nta bundi buryo byakorwamo uretse gukoresha ingufu uwo utagirira icyizere nta n'impuhwe umugirira icy'ingenzi ni uko ibyawe bigenda uko ubyifuza utitaye ku ngaruka zabyo ingero ni nyinshi mu gihugu cyacu haba mu buryo bwo gutegeka abaturage ibyo bagomba guhinga batitaye ko batuye n'ikigomba kubatunga uburyo imyaka bihingiye isarurwamo gusenyerwa kw'abaturage batitaye ko bagomba kuba gutegekwa kwimurwa ntaho bafite bimukira ibi byose iyo abategetsi babikora baba bazi neza ko abaturage bitabashimishije gutyo wa muturage akabaho abona nta kiza umutegetsi amukorera wa mutegetsi nawe agahora yikanga ko wa muturage ashobora kumwivumburaho isaha iyo yose aribyo bitugarura kuri kwa kwiburira icyizere by'umutegetsi wongeye kandi ugira uti ese byaba bituruka ku nyota yo kwikubira ibya rubanda iyo nyota nayo igaruka kuri kwa kwiburira icyizere no gushaka kugenzura byose ariko cyane cyane nkaba nagaruka kuri bya bindi twavuze dusobanuraho dukomora imico yacu umuntu ashobora kuba yarabayeho nta kintu agira akaba yarakuze yifuza noneho kugira ngo ako gashavu yari afite ko kwifuza akagabanuke akumva yakora igishoboka cyose ngo azimanganye icyacyuho yagize nubwo yakoresha imbaraga ze zose akora ikibi cyangwa se ahemuka ariko we icyo ashaka akakibona irari ryo kwifuza rituma atanyurwa na rimwe akumva ashaka kuba hejuru ya byose noneho bya bintu yahombye ari muto akaba abonye umwanya wo kubyigwizaho gutyo buri wese kugira ngo agire icyo abona bikaba ngombwa ko amucaho cyane ko asa naho aba ari we ugenzura byose aba afite icyo twakwita mu ndimi z'amahanga un besoin obsessionnel asa n'uba yasubiye muri ya myaka umwana ageramo abona ko ibintu byose ari ibye aho ngaho ni hagati y'imyaka 2-3 aribyo bakunze kwita stade egocentrique iyo stade rero umwana yayinyuzemo nabi ntibamwereke ko iruhande rwe hari abandi bantu nabo bafite ibyo bakeneye ko bagomba gusangira iyo amaze gukura biramugaruka ugasanga ashaka kwikubira byose no kugenera uwo ashaka kuva kera byagiye bigaragara ko mu bihe bitandukanye hagiye habaho ubwicanyi umuntu yakwita mu ndimi z'amahanga fratricide cyane cyane mu barwanira ubuyobozi ugasanga kenshi ari n'abantu bari bafitanye amasano reka dufate urugero rwa FPR Inkotanyi birazwi ko abenshi mu bari abayobozi bakuru ikiri mu ishyamba ndetse na nyuma yaho ifatiye ubutegetsi bagiye bapfa mu buryo bw'amayobera abantu bakagenda babijujura ariko ntibaterure ngo babishyire ahagaragara ndagira ngo mbabaze ese uwo muco usa naho wakomeje kugeza n'ubu ngubu waba uturuka hehe ese iki kintu cyo kwikiza uwo mutabona ibintu kimwe umwambura ubuzima byaba ari umwihariko w'abanyarwanda byaba bituruka mu muco yaba ari imihango ituruka ku myemerere y'inyobokamana byaba se ari uruhererekane rw'inzangano zaturutse mu bisekuruza igisubizo mu Rwanda habayeho intambara nyinshi zizungura ariko ku buryo bugaragara ubwicanyi bw'abafite icyo bapfana fratricide busa naho bwatangiranye n'intambara yo ku rucunshu aho umwamikazi Kanjogera na basaza be batumaga umwami Rutalindwa apfa urw'agashinyaguro ibyo rero byatumye habaho ingaruka zisa naho zabaye uruhererekane ukaba wagira ngo ndetse byabaye nk'umurage w'abayobozi bategekeje igitugu batekereza ko uwo mudahuje ibyiyumviro ugomba kumwikiza ukoresheje uburyo bwose byaba na ngombwa ukanamwaka ubuzima icya mbere kandi na n'ubu kigikomeza kumunga u Rwanda ni ishyari no kutava ku izima by'abambari b'ingoma icya kabiri ni amakimbirane yavutse icyo gihe hagati y'abari bahanganye, akaba ariyo ntandaro y'amahano yo ku rucunshu. Ayo makimbirane nayo yari mu byahungabanyije ubumwe bw'abanyarwanda kuva icyo gihe kugeza uno munsi, cyane cyane abashaka ubutegetsi. Iryo shyari kutava ku izima, kwiharira no gushaka kugundira ubutegetsi mbona ari byo biranga ubuyobozi bukuru bw'igitugu ubwo aribwo bwose. Ibyo bakabikora bakora ibishoboka byose, bagacamo abo bayobora ibice bakabanganisha kugira ngo batazashobora kwicara hamwe ngo baganire ku bibazo bibugarije. Ibi rero nibyo mu ndimi z'amahanga mu gifaransa bakunze kwita divise pour bien régner. Ikindi kibazo twabajije impuguke yacu cyageraga kiti, kubera iki usanga mu gihugu kirimo umubare munini w'abemera Imana usanga harimo ubwicanyi bwinshi kandi budashingiye ku kutemeranwa muri iyo myemerere nyobokamana, ahubwo busa no bushingiye mu gushaka kuganza abandi? Byasobanuka bite ko bikorwa cyane cyane n'abizeye za kaminuza? Igisubizo, ntekereza ko iyobokamana ritabereyeho guhanganisha abantu, ahubwo intego yaryo ya mbere ari iyo kunga ubumwe bw'abemera Imana. Nko mu byabaye muri 1994 nibyo u Rwanda rwari rufite umubare munini w'abemera, ariko abo bemera nabo bagendera ku mategeko ya Leta, kandi bitavuze ko umuntu abanza kuba umuntu mbere y'uko aba umukristo. Iyo kamere muntu rero yaganje bwa bukristo, nibwo usanga yijanditse mu bikorwa bibi bihabanye na kwa kwemera kwe. Nk'uko twavuze haruguru rero, umukristo nawe agendera ku mategeko ya Leta, duhereye nko kuri FPR ishaka gushyira akaboko muri buri cyose muri rwa rwego rwo kwikubira no gukomeza wa muco wayo wo kuryanisha kugira ngo igume ku butegetsi. Usanga no mu madini yaragiye icengeramo, bamwe mu bashumba bakora nk'abacengeza amatwara ya politiki kandi bihisha inyuma y'ijambo ry'Imana. Urugero nk'iyo witegereje induru zihora mu itorero rya ADPR, bitera kwibaza inkomoko yabyo. Ugasanga mu isengesho umuntu arateruye yigamba ko yishe umuntu, kandi nta n'undi uzababarirwa nakora ikintu runaka, byarangira umushumba akabiha umugisha nk'aho ibivuzwe bishakira amahoro buri wese. Abo bize rero kubera ubwoba baterwa n'ubutegetsi buriho, usanga bose ntawe ushobora gutanga igitekerezo kirengera benshi, ahubwo buri wese yarabaye mpemuke ndamuke. Ntibabikora kubera ko batabona ko ibikorwa bidakwiye, ahubwo bahitamo kwicecekera bakaruca bakarumira, bagasa nk'aho bahindutse ibikoresho by'ubutegetsi buriho, byose bakabyica babibona, kandi na nyir'ubwite yarabyivugiye ko ntanjije nk'abize. Ikindi kibazo, ni izihe ngaruka ubuyobozi bw'igihugu bugira ku myitwarire y'abayoborwa? Igisubizo, ingaruka z'ubutegetsi bubi ku myitwarire y'abayoborwa zo ni nyinshi cyane. Tutagiye kure, usanga abantu bose basa n'abahahamutse, nabo basa naho bataye icyizere cyo kubaho, basa nk'ababa mu manegeka. Ugahura n'umuntu mbere yo kugira icyo avuga, iyo agufitiye icyizere akabanza gukebaguzwa hirya no hino ngo hatagira umwumva, niyo agize icyo akubwira asigara ahangayitse cyane kuko aba atizeye ko ibyo muvuganye bitari busohoke. Mbese muri rusange Abanyarwanda babaho mu bwoba buhoraho. Nko muri iyi minsi turabona cyane abantu biyahura, umuntu yakwibaza niba izo mpfu nta sano zifitanye n'imiyoborere y'igihugu. Abahanga mu bumenyamuntu bavuga ko kwiyahura bishobora guterwa n'agahinda k'inyongobeza bugingo, aribyo bita depression majeure. Dukurikije ibyo twumva n'ibyo tubona, Abanyarwanda benshi bafite ako gahinda kagenda kaba mu ngabo buhoro buhoro. Baricwa, baricirwa, barasenyerwa, baramburwa, mbese babuzwa amajyo n'amaza mu buzima bwabo busanzwe. Abenshi barwaye indwara ziterwa no guhangayika bibaza uko ejo bazabaho. Uko guhangayika kugaherekezwa n'agahinda gakabije rimwe na rimwe bigatuma bamwe biyahuza ibiyobyabwenge binyuranye. Bitewe n'ibihe abaturage banyuramo nko guhomba bikabije, gutakaza inshuti cyangwa umuvandimwe ku buryo budasobanutse, gutakaza akazi, guhozwa ku nkeke yo gutotezwa, ibi ni bimwe bishobora gutuma umuntu ahungabana mu buryo bw'imitekerereze. Ese kubaha gushingiye ku gutinya umuyobozi ntibishobora kuba nk'intwaro ya kirimbuzi akari kera uyobora n'abo ayobora bishobora kuzagiraho ingaruka. Igisubizo, Abanyarwanda baravuga ngo urugiye kera ruyinyuza intwari. Aha rero sinemera ko abayoborwa bubaha abayobozi b'igitugu, ahubwo baratinya kugira ngo barengere amagara yabo. Nk'uko iyo nsigamugani ibisobanura, ntagahora gahanze uko iminsi ishira abayoborwa bagenda babamaramo bwa bwoba, kandi ngo birukana umugabo amaherezo ukamumara ubwoba. Ibyo bisigaye bigaragarira aho bamwe mu baturage basigaye batinyuka bakavuga ibyo batekereza. Kuba bafungwa ntabwo bica abasigaye intege, kuko bica umwe hakavuka undi, bafunga umwe hakavuka babiri. Igihe buri wese abona ko akwiye kurengera uburenganzira bwe, byose byashoboka, kuko mu gukandamiza umuyoborwa uba wishakira umwanzi. Ikindi kibazo, ubona ibyerekeranye na mental health cyangwa santé mentale, ubuzima bwo mu mutwe, ubona bihabwa umwanya wa nyawo mu bashaka impinduka, cyane cyane iyo bahitamo ingamba bifuza kugeraho bafatanyije n'umufatanyabikorwa wa mbere ari we umuturage. Igisubizo, mu Rwanda ushaka impinduka ahita afatwa nk'igicibwa n'umubare munini wabo nakwita abafana b'ubutegetsi. Ndavuga ko ari abafana kuko benshi mbona nabo bafana umuntu batitaye ku buryo abayobora. Mu mukino rero iyo ufana ikipe igatsindwa uhita uhindukira ugafana itsinze, ibi mbivuze kubera ko abaturage badakunda ubutegetsi ahubwo bafana ubufite kugira ngo akenshi barebwe neza. Ku bashaka impinduka rero biragoranye cyane kugira ngo begere umuturage bashobore kumva agahinda ke, cyane ko baba barahisemo kuba abafana. Ubutegetsi bw'igitugu nabwo bugashyira amahwa hagati ya wa muntu ushaka impinduka n'umuturage. Ikindi kibazo, igihugu gifite abaturage baciye mu mateka ashaririye cyane nk'ayo tuzi, ni gute abaturage bakira ibikomere bafite cyangwa se ni izihe nzira bacamo kugira ngo bagere ku rwego rwo kuganira kugira ngo umwanzuro bageraho ugirire bose akamaro? Igisubizo, kugira ngo ibyo bizashoboke ni uko buri wese abanza kubona ko icyo apfana na mugenzi we kiruta icyo bapfa. Igihe iyo myumvire izaba yashobotse n'ibiganiro bizakunda. Ikindi mbona ni uko hakwiye kujyaho ubutegetsi budafata umuturage ngo bumugire iturufu yo kwicara ku ntebe, ufate igice cy'abaturage ucyumvishe ko cyababaye kurusha ikindi. Ibyo nibiramuka byirinzwe bizadufasha. Ikindi hari kwiga kwihangana no kwihanganirana. Numenya kwihanganira buri muntu wese bitewe n'aho mwagize kutumvikana cyangwa se kudahuza, bizagufasha kuba neza muri sosiyete, ndetse bizanatuma nawe bakwihanganira igihe uzaba wakoze amakosa. Ikindi dukwiye kwitaho ni uguca bugufi. Byaba byiza buri muntu aciye bugufi agasaba imbabazi uwo yahemukiye, niba hari amakimbirane bafitanye akarangiriraho. Ikindi hari ukwirinda cyane umuco wo kurenzaho. Nubwo basogokuru bavuze ngo umurenzaho wera ibijumba, ariko usanga bidakwiriye guca ikibazo hejuru, ahubwo ihutire kukiganiraho n'uwo mwakigiranye hakiri kare. Bizafasha gukomeza kubana neza kandi bitagize n'undi bigiraho ingaruka. Hari kwiga kubabarira. Iyi ngingo yo kubabarira nayo iri mu zo dukwiye kwitaho, kuko nk'uko twabibonye hejuru, ni byiza ko umuntu umaze guca bugufi akenera ko yabangamiye abandi. Umuntu umaze guca bugufi akemera ko yabangamiye abandi, nawe akwiriye imbabazi kugira ngo yongere kuruhuka mu mutima. Ikindi tugomba kwirinda cyane ni ukurobanura ku butoni. Ituze kugirira neza no gufata abantu bose kimwe, kuko bizakurinda kurebwa nabi n'abo waba utitayeho, ndetse urusheho kugaragara nk'inyangamugayo. Ikindi ni ukwihutira kumva ariko ugatinda kuvuga. Kuvuga amagambo menshi bijya biteranya abantu, ndetse bikaba intandaro y'imibanire mibi, dore ko hari n'abavuga ayo batazabasha gusubiramo. Itoze rero kuvuga make bizagufasha cyane kubana n'abantu, kuko n'abantamunoza ntibazabona aho buririra. Ikindi rero twasorezaho ni ukuba umunyakuri. Ubundi indwara yo kubeshya itangira umuntu asa n'uwikinira, nyamara akirengagiza ko iyo ikinyoma cye gitahuwe abamuzi bose bamutera icyizere. Itoze rero kuvugisha ukuri, kabone niyo bitashimisha ababyumva, nyamara nyuma bazagushima. Ngibi rero bakunzi ba radio Itahuka, ibyo twaganiriye n'impuguke mu birebana n'ubumenyi bwa muntu, akaba n'umuyoboke w'ihuriro Nyarwanda, tukaba twaramubazaga ibibazo bigamije kugira ngo dusobanukirwe inkomoko y'imyitwarire imwe n'imwe tukunze kubona ku bayobozi bacu, aho bakoresha igitugu ndetse n'iterabwoba. Ndizera rero ko ibyo yatugejejeho muri kino kiganiro bizafasha abatari bakeya, kandi namwe muramutse mugize ibitekerezo mwumva mwakongeraho byatwungura, byagira icyo byungura bagenzi bacu bifuza impindura amatwara mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, mwakwandikira Radio Itahuka kuri radioitahuka@gmail.com. Murakoze rero, mwari kumwe na Axel Kanijabo, Imana ibahe umugisha, nababwira nti nakagaruka.
Do